Izzassal engek tenda Guzzasszan kizim majsz és zsóle guzzó Usálló nem mi Bamba lami Bambi szállna szemmi Uyim pila yami Umpefum lawamu pumula maginawe Njela yami Mkelu hambe nami Ungu mtunzi wami Lapu pumula kwami Kusheli guwe Ngizo sale ngitanda
Posi katala kona sizwa phela manja Gicela umbuke emehleni Uzobona uthando usekhona Uvele ithembe labona You said you'll be my superman I'll be your Lois Lane You will fight for my world If it's dire, you're my kaleidoscope Go mukhanyisa umhlaba wami Ubuyise ithemba lami
Uthi kimi ngidlala ngawe Uma nginawe awufuni ngibathe
Ngoba wena uyingubo yami Come closer love, come closer love Ngizohlale ngikuthanda
Another Gbedu from NigerPickup.com.